kulula kukaliba Kaluwe luazi zendu beba Kutuke kogoba Songa salavu zindeta na mazika Wajano sangula my tears Gwempita my dear Kusaba kweke chama Yeba tachi sange Nga uwebere yo Wanda uoza keno Baby
Doma na nojigeza Doma na nojigeza Doma na nojigezo Ucha wani mwana wani Doma na nojigeza Doma na nojigeza Doma na nojigezo Ucha wani mwana wani
Nalina viva konga lavu ya zingama Ya zingama Babali na true love mbalaba musindala Wajangatala Nalimuchangala Chizikiza chali chantise Bali babi kwesa
Saba yoya kuwebio na Nina love ya teto negana Yoya saba kuwebio na Nina love ya teto chekana
Kulula kukaliba Kaluwe luazi zendu beba Kutuke kogoba Wajangatala Nalimuchangala Chizikiza chali chantisa Bali babi kesa
Saba yoya uwebio na Nina love ya teto negana